Alan Joy Leru Mehio Emery Jam Hitani 2024 no mbireten sekiraba kala do bodon tan le malifa mangal mudum jooti on bismillah modo heedade kabaru juwi do sukabe jokkabe kikida hande mi wondi do Ousmane Ali Boul hayre ware no batta
bashwalam waygal
no mbireten no wakati furu ko watte hirande hala jengudi sanne wattu jingo ma yaade mboso deltina kabaru jingudi ton
ay bismillah kaltidal hakkuno bibbe leydi ndi be noddiri dialogue intermalien ka mangal gal hani wadde fuddude altinere jango e jego lewru mehdu do bamako do sukabe jokkolbe ana anni le majun hollitinde himbeji mu be to bafula be to kawritan tattabal yontere fina tawa darnade cellal e birugol fayotade haro jalli e walde sukabe kumininde yirwere seleni kenyi e timmi alkamisa didi lewru mehdu ko buri himbe temere joyo wonno e wabe cawradu mere mere ndoka safareji kabaru tariki en kalan hala rentingol wadugol waddugol kurtunguji to banamato hikka watta dubi temedere e chapan e jena e jena ko dun fu ele on no ko tariki woni caggal mudun keban jabu do e seda en timinira do halde hala kabaru jaro chaddi
kabaru yidi puddat do haali wiide boto modo ko be noddiri dum won dialogue intermalien no bibbe leedi mali ndi fu kanirin terde so kaldo dum fu dan jango so lando jabi le ngal dure bamo konde
e non jati way galo sukabe jokkolbe koltiwide leedi botoji kolitan ko woni himmeji mo ben
le majjune mbiyan dum won wakandi dum wadano le commune ngaydi fa yotti le réseau ngaydi be do sukabe jokkolbe kediraki tiagal wotto jono dubbe mbiye be jeli hono himmeji mabbe di kuntine do hen hore be ngatte leedi do botoji mawdi do fa kebe famtar kedde ali sise sita sidibe
o do jodo hala waram latan sababu hawni tinde malinke to tawa fu fa haltita ko woni berne mudum yalla jambo yo wana hebele lidi amenli al husaini gindo lamido dental ngal be noddirta union de gompel e voisin toni habe fulbe kay batti bedum en
be hana yegude noddude balle politique won ciagan leedi fotta o jooda hala debbe an han fiede be yimbe yoli be fu an ba verifito yalla o jooda hala ko fana mudum won deejere ana hewte
sori ibrahim sise lamido hayabe gombe commune tatoba bama ko do holiti wiide golle fayoto wattude sukab jokolbe nukuleto anyaji di bameteto tam wawi latal sababu daranade jango jeunesse o
yimbe yogabe subama halfna di golleji ga hayeben koyde mudun yaaka hen me wara me fiadde biri fa hannen yalla hayeben ana heba watta koyde mudun o joda hala sabi neddo wawa halle hala leedni jangon soni walani hayeben koyde mudun ye hen
hono si di do kawte wakati juure sukab jokolbe hewbe bamde hala jingana ko nafata dum faiso yoga e mabbe kanyum en ka holiti wiide wala fuu ko miile ana wayto ele ko warta fa haale ele dido joda halaji ko sertata e batoji moodi ngadanodi fewde heedin cingol leedi amendi
dido kabaruji fon ba hebe do beme ame ande to do page facebook kanyo compte ki do noddirte do dum won twitter nyalom handa noddire x wattu jona njara nokku noddirte da bofula bebe kolitide fedde sukabe jokkol mabbe womde ton humnide kabaru fina tawa kanya fa yotto e cellale ko nande mudun be ngadi ton kawtal mabbe tata balle ngal do kawtal tata balle be gonde hokkudirte ton chafaje mere mere usu
no wadi jiwde noga e jeegon lewru afrika be ndu yotta didi lewru mendu fa bidire na fam anniko kajar meden musa be sidibe hebinen ton jiwde bofula be do faccitan mamadou samassi ko sita sidibe
ko buri temedo joy ewtan wuji e sawrugol mere mere bangal dokkal safareji ngoni ngadadi redido e madraji di e wi madi hawa kebe horejo fedde jokkol be humani be yirwere selinkeni gonbe bamako ge inyaw kewdi jitaama ele golle o
me wadi golleji kewdi kuma bami anya mudun hono misali yewden pesra jamare le nyol man goto fana mudun yo famutunde jamar ko joddi gelle senenge do o nyaw
jewtabe be politi mbeli yonki mabbe ngelidun yo ton dido e madraji ngade sato fuf
isani fram no
safare mere mere dokir du yo nafa gotono e ti golleji sukabe amen ko finiga mauniga engo fi dabriji yalla mel ba pesede me bada chafaydu mere mere me salmina be sanna ciagane fi o dabbi alla new hono di golleji wadde kasin
chama madama
musa be sidibe hon dum sujeto mani gila baflobe
dun nabata yewtere meden minimaga
baru mini magmet en handen ana fawi do kabaru e yambingol nyalom adna kejana nantingol kabaruji
a wo fay fi nyalen biyan sislimo cubi tani kende ko han lata dande yimbe yottinobe kabaruji yalla jam e dejaran hewte le nokko o
ay baru hitande kende ngol yambingol wadama le wattu mo golle journalist ya ku joge tidalaji kewde le leydi meden di batte mudun kambe andimbe kabaru golle journalist ya ku be darte e lam o fi dabrejim yalla be totte hakkeji mabbe fa be dure en fam kedene mamadou samsi ko Sidibe
yambingul ñaloma hertanago yoptirali tutugul kabaruji wadi hikali alhali hertande sab golle o na elitelaji kewdi samudun zunos ne hewbe nambemba
yen form d'autosensibilité
woni kulle jogaji wonton ku jukkata amen menen ku yida haali inde mudun sabi fesira halan gonga le gollal ma a hulan tongede gollal zunos hande natiken hone jaguni yimbe be wala gollal kay joodi bele galle mere mere tan ummodon wada horum journalisien tabe wala journalisien meda hani imnade me habno hajja amen yalla leedini ana darto sabe leedini waba mudinade fey ciagal journalisien
sa inu di bete di presse
fewde kado titalla horejo maison de la presse ndardi goro fuf yu daro e darne mudu kedanna banju gudanti
on yolman fawide de gollal journalisien ana nato sabe jantida horebe leedini fu be bata sariaji fallade ko yatte gollal journalisien ciagal mudum dun nato sabe journalisien dun heba jodo kalda honene sariaji ngal gollal hani batede no wodiri
ele jottiji ciktidi reporter sans frontières lidi malindi mursi place goto sabi joni dilati ke temdere sappu na burdi dina temdere sappu itato burdi fodo ido tialaji di dunken en golle kabaruji ngadi no dango gollidal hakunde lamibe be e kanye ndokobe kabaruji
ay wono ko mbiyeten portrait ko Ousmane Niali Boule en jaran le gallure do ceyde de kewi sanne su yama dum woni gallure segunde wattu juna ko worte makko kanko noddirte Mohamed Traoré pour entrer bois yo mo ngado ton maquillage ngaji
maquillage do kade mba wiide dum porgol yeso dun ko rewbe ngadanno sanne worbe du an ngado golle wattu joni o en holitama wiide kambe worbe jati wattu yoga buri fay rewbe forde e wode wadde o golle hono kanko noddirte do Mohamed Traoré andir do bois fabi dure den fam kedane momo sama sikku sita sidibe
mohammed touré loli do bois jokolle gondo li dende misra to sigutun na e golle mecce gila dubi sappu hande sabi golle mo wondi o bois na darani am sodaji makko
nebi makiyaji
mi makiyaji wadammi mi fuddingal gollal boy sedan mi heba hen hunde sanne le lewru wotru sa moji mi wahibde o nyaani noge mako buri dun mi hebi mi sodi en moto mi hebi telen goto du fam fuddingen mako dedu
bika na rojo sanatuguni
sa to jamarane na nyinga mo sanne sabi golle mo wato ka dum futa bua gutra fi jakabere ele golle makko e hakle makko burata nafude yo yiru wala ele golle o
mo godobi
yo ka fes ana mili wadde tama yimbe goddo tam bonna indema du sabi so goddo jabata wadde yo godo kalnan kan wingal gollal wala gollal gorko ngam mingam jabata du fe goti mudu ha tan tan jewami to hana hedaade ko jamara hakkaltam
ti siga mo go ko le
wa do jokole mo hurtinali wala dun sukabe na jogi aniya hurtinde fay boyata hakle makko kala golle ko robbe ngadata worbe dun na wawi hinnade dum mo merna mila wiide ko buri yo tan wurde e sembe terre mudu
ko nayri bangal tarikiji wattu juna en jahan nokku no dirtede banamba don kurtunguji dibe kawrinto so be gatton wattu goto usul
ay di kurtunguji dibe kawrinto be ngada hiltama wede hikka wonta duubi temedere e cappande e jenay alal bar yabene deudugo o lewru mendu ko badato dewle temere didi woni kabbade tarik moni tiagal rentikul wade di kurtunguji fa be dure den famu ke en mame sempara kanko wonno conseiller arandejo amiri ngendi banamba amadou maygal landure kajal meden gondo ton
angay jigem
ko badi duubi teme didi kurtungoji furuba na yambine banamba ban godo dun ana waro duubi teme der hande jeado banamba fay goto wala debbo wala gorko amay amaka nuku goddo fufu hakku meden biya am anatumatun andun biyama ara ga am la holita kawral hakunde jamare de kala cakita hitande mingan anna tutundura haklaji yalla hawrudo gotun bangal sarti kurtungoji denno soni kawral heba amadu sarti o jamarande humpitete ko buri hewde yo e badade ndum bangal hawrobe e kutumoji be dum hewbe mabbe heddato duktitade golleji gese
dum nabaten e mbirki sembe caldi champion national ligue en leedi meden di en biñalom noga nayo bo fuddide usul
non jatto fiama le yonterende aldumar jabenende don tati lewru mendu e stade malien yumari sobe meme don faadaati bingaaji joyi e kowal le onyalomo goto adde esekur kanyundu tapi afi hebi bingaaji tati e ben didi joliba acas real meme don bi goto e kowal binga fc kanyuna tapi as bakar jam faadaati bingaaji tati e kowal
ayo ko nayri bangal classement woni ko don ton
joliba acas sey woni hoore ene jogii toɓɓe debbe sappo e go'o jukkini e kirdiɗo makko stade malien, kañum ana jogii toɓɓe debbe e nayi, tato bo kañum woni AS Real ana jogii toɓɓe debbe e tati.
Kono ayri banggal Ligue des Champions européen mbiya maccigaji ale ɗum woni demi final ɗi piiley noon tardede
noon jaate alalbaare ƴaɓɓirete PSG kañum Borussia Dortmund jogii ɗon ɗele leydi Allemagne e yimɓe Paris ɓe piyama bi goto e kowal e farde ɗon talatar ƴaɓɓirde ley terrain alliance arena Bayern Munich e Real Madrid donkodiri mon fo heɓi bigaji ɗiɗi maccigaji wirfitago ɗon macce retour ana kan fiide yontere woronde waygallo
e mbiyan le jeɗɗi lewru me handu wakkati sappo e jeenayi yamde ɗum woni Paris Saint Germain waran heɓidire e ɗum woni fedde noddirten Dortmund gurle nokku noddirteɗo Parc des Princes ɗum to terrain de Paris to jar caggal muɗum ɓe e mbiyan Real Madrid kañum du waran heɓidire e Bayern nokku noddirteɗo Santiago Bernabeu.
Boto a jarama ɗon kadi de kabaruji ɗi
ɗo gartin haddude kikiɗande dow kabaruji ɗi e mbiya faɗi ɓe jaafi no konno ɓe andirno ɗo e seeɗa tournal ngal ana wara e langue tamasiakala.